Hello.
Hello.
Yes, hello.
I just had a long day and I just wanted to like chill and hang out.
Okay. No worries, mother.
Yeah.
I don't know.
Club?
I don't know.
Okay.
Yes?
I've been thinking about it.
Hello, Buddha.
Hey, Sama.
Wait, Kaka.
Hey.
Una mpango gani leo? Gani leo? Mapesa kibao una gari leo? West Island Tribeca gari leo? Gari leo? Gari leo? Una mpango gani leo? Gani leo? Mapesa kibao una gari leo? West Island Tribeca gari leo? Gari leo?
Bigia bank manager.
Account zinavunjwa na kinde by Vix. Shingo zitavunjwa.
Akipita utavunja shingo. Vunja shingo.
Warembo wanakata kama runway. Chekesha mapesa wakuhande. Simu zani ntumie mpesa. Every minute ni pressure. Waiter shots. Weka meva shots. Teka na texa.
Hey, where are you?
Autaki kudanganya neza kuandanya club. Ebu anza vita. Bonsa grabs you. Ata ex wako leo anadai.
Babe, I love you.
Una mpango gani leo? Gani leo? Mapesa kibao una gani leo? West Island Tribeca gani leo? Gani leo? Gani leo? Una mpango gani leo? Gani leo? Mapesa kibao una gani leo? West Island Tribeca gani leo?
Okay.
Gani leo? Gani leo?
Unaita dem date wana kamka wanne. We na yo bill mlipe isitoshe. Au ni magazla. Wana Felice isha asla. Hivyo ndio ulienda club next. Alafu simu ina nyongwa. Kwa flow ni madabstep. Chunga utagongwa. Nimekazwa na manuva kataza ni maraga. Kumbe DJ ni asa. Na line ya toile ni mastudo wa kole. Akikukanyaga usingoje pole. I guess ni adole. Na madhara usimkome.
Una mpango gani leo? Gani leo? Mapesa kibao una gani leo? West Island Tribeca gani leo? Gani leo? Gani leo? Una mpango gani leo? Gani leo? Mapesa kibao una gani leo? West Island Tribeca gani leo? Gani leo? Gani leo?
Hello.
Hello.
Buda hello.
Gani leo?
Buda uko?
Sikusiki. Hello.
Gani leo?
Skuski, hello.
Galileo.
Hello, Skuski.
Galileo.
Tuko hapa.
Galileo.
Hello, where are you?
Galileo.
I'm outside the club.
Rebecca Galileo.
Hello.
Galileo.
Okay.
Galileo.
Leo ndio wale wa gam wote wako jealous. Una flash to kacho. Wengi wako jealous. Donya kuombo. Happy na content time. Nakula happy side. Dashi baba die.
Una mpango gani leo? Galileo. Mapesa kibao una Galileo. West Island Tribeca Galileo. 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 Una mpango gani leo? Galileo. Mapesa kibao una Galileo. West Island Tribeca Galileo. Galileo, Galileo.